lang alisonin. Sithando sam, nicela ungixolele. Dali wam, ngikukhumbule. Love you all, ngikukhumbule. Mbali yam, lilanga lishonile. Sithando sami, nicela ungixolele. Dali wam, izinsuku zihambile, iminyaka isidlulile. Ngicela ningibone ngibali, ngiyabona umbali. Izinsuku zihambile, iminyaka isidlulile. Ngicela ningibone.
Izinsuku zihambile.